Chatajo, kapena mwina ndufa ndengumo watamo, then she said no, you and me, it's over. Akuti baby, zatabo, namfusa kuti chani, chomwe chatajo. Kapena mwina ndufa ndengumo watamo, then she said no, you and me, it's over.
Ati sanga kwa tile ni mtu ngati iwe, sanga kwa tile ni mkawi ngati iwe.
Chitsokolo, maso wanga nzelu zanga zonse chitsokolo. Zelu za kumbuyo mata kwa libe tsokolo. Sana pangidwile iwe nda kampopa kodo yo. Sina foke nkango pita chitsokolo. Maso wanga nzelu zanga zonse chitsokolo. Zelu za kumbuyo mata kwa libe tsokolo. Sana pangidwile iwe nda kampopa kodo yo. Zatapo, namfusa kuti chani, chomwe chatajo. Kapena mwina ndufa ndengumo watamo, then she said no, you and me, it's over. Akuti baby, zatapo, namfusa kuti chani, chomwe chatajo. Kapena mwina ndufa ndengumo watamo, then she said no, you and me, it's over.
What is it that comes?